G-G-G-G-G-G-Cliff Records. Mapenzi matamu noni nonapendaga kila siku kwa bedi michezo wa judo wanipaga nikinuna kidogo kam unipe mapenzi tram nitekenye kidogo zinipande kwa nyongo baby mizuka zimenipanda chuchuma ni kugande ila watu ni waganga Wateza waganga Hey nyota Wewe nyota nuru yangu Hey baby Tuamini pendo letu Hey nyota Wewe nyota nuru yangu Hey baby Tuamini pendo letu Haya sote tupendane Ya wahenga tuwachane Tazama ziwe sasa Wenye wivu nao wajinyonge Sote tupendane Ya wahenga tuwachane Tazama ziwe sasa Wenye wivu nao wajinyonge
Popia Nimegoma kwenda mbali Ninataka niwe nawe Siku zote nikuone Usiku na mchana Nikikona mbele yangu Moyo wangu watatema Nikikona kando yangu Kila kitu kwangu kisalama Hey nyota Wewe nyota nuru yangu Hey baby Tuamini pendo letu Hey nyota Wewe nyota nuru yangu Hey baby Tuamini pendo letu Haya zote tupendane Ya wahenga tuwachane Tazama ziwe sasa Wenye wivu nao wajinyonge Zote tupendane Ya wahenga tuwachane Tazama ziwe sasa Wenye wivu nao wajinyonge
Wewe nyota nuru yangu Hey baby Tuamini pendo letu
Hey nyota Wewe nyota nuru yangu Hey baby Tuamini pendo letu
Haya sote tupendane Ya wahenga tuwachane Tazama ziwe sasa Wenye wivu nao wajinyonge Zote tupendane Ya wahenga tuwachane Tazama ziwe sasa Wenye wivu nao wajinyonge